Uptown Beats Official.
Adadi! Yeah, yeah. Yeah, yeah.
ZWAP.com.
It's me, I have a question for you.
Zifuse ni bandani banzako yue. Ni wangati bankalako vintu vika kufuta yue. Oh, yu siwa tukonda. Ni mafupa tule tafu yo siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa tule tafu ni bangati banzatu bangati tandize chenwini ni angati manamba yanga yankipwe kusalila kabili. Peleka pa social media. Most of our friends ni ma cloud chasers. Oh yeah. Wahuza mzako problem yako. Mazo chipanda chonsi chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Waka panga miti ni wakamba paliwe. Sikuza ni wandani wanzako yue. Ni wangati banka lako vitu vika kufuta yue. Siwa tukonda iwe oh, oh. Kumbuka mano ni mafupa tule tafu iyo siwa tukonda siwa tukonda kumbuka mano ni mafupa tule tafu.
Watch how them clap for you when you get a little success. Them put up a show and say them happy for you. Deep down the place akakuna na chintu chapwino paka chabechi nkale chak. Nika sopwanji yako na tupiri ya kwa wishing asembe yenze yake. Wahuza mzako problem yako. Mazo chipanda chonsi chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Waka panga miti ni wakamba paliwe. Sikuza ni wandani wanzako yue. Iwangati banga lako vintu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Yo siwa kukonda. Siwa kukonda. Kumbuka mano ni mafupa. Tule tafu.
Com.